mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'America. Turabashuhuje nshuti mwese muduteza amatwi tubahikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe witwara gisirikare wa Wagner usanzwe ukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare n'Uburusiya wamaze kwigarurira imijyi ibiri mu majyepfo y'Uburusiya. Uyu mutwe bacyanshuro wa Wagner watangaje ko wamaze kwigarurira umujyi wa Rostov-on-Don wafatwaga nk'icyicaro gikuru cy'ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine. Hagati muri uyu mujyi abaturage bazindutse basanga huzuye abasirikare n'ibimodoka bya rutura birimo za burende n'ibindi. Umuyobozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin yavuze ko bamaze kwigarurira ibirindiro bikuru by'ingabo z'Uburusiya muri uwo mujyi ndetse n'ikibuga cy'indege. Yavuze ko umugambi wabo ari uguhirika ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Uyu avuga ko afite ingabo zigera ku 25,000 ziteguye kurwana n'ingabo z'igihugu kandi ko bari mu nzira berekeza mu murwa mukuru Moscow. Guverinoma w'iyo ntara Vasil Golbev yasabye abaturage kutava mu mazu yabo cyangwa kujya mu bikorwa bihuza abantu benshi. Yanabasabye kudakoresha umuhanda munini uzwi nka M4 ku mpamvu z'umutekano wabo. I Moscow ingabo zoherejwe kurinda inyubako nyinshi za leta zirimo na Minisiteri y'ingabo. Perezida Vladimir Putin yise umuyobozi wa Wagner umugambanyi, asaba inzego zibishinzwe guhita zimukoraho iperereza kugira ngo azashyikirizwe ubutabera. Umutwe wa Wagner wari umaze igihe ufatanyije n'ingabo z'Uburusiya kugaba ibitero muri Ukraine. Umuyobozi wawo Prigozhin yashinje Perezida Putin kubeshya abaturage ku mpamvu yatumye igihugu gitangiza iyi ntambara. Hagati aho umuyobozi w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko ibintu bitameze neza mu mujyi ayobora, asaba abatuye uwo mujyi kuguma mu ngo zabo no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Mu itangazo umuyobozi w'umujyi wa Moscow yanasabye abakozi kutajya mu kazi ku wa mbere. Hagati aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yaburiye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kwirinda kuririra ku bibazo igihugu kirimo kugira ngo bagere ku ntego zabo zo kurwanya no gusenya Uburusiya. Mu itangazo gazo iyo ministeri yavuze ko ibibazo biri mu gisirikare bitazakoma mu nkokora operasiyo zabo muri Ukraine. Abaturage batuye mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baheruka gukorwaho n'ibiza ntibavuga rumwe na leta ku cyemezo cyo kubimura aho batuye. Leta y'u Rwanda isobanura ko ako gace kegeranye n'umugezi wa Sebeya ari amanegeka. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Gloria Tuyishime.
Muraho. Nikumba se? Amatafari y'inkarakara agerekeranyije, abaturage bakata icyondo, amasuka n'ibitiyo nibyo bisanganira rugeze muri tumwe mu duce duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura nyinshi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Aha ni mu kagari ka Kabirizi, umurenge wa Rugerero. Kuba hatuye ubwoba bw'uko umugezi wa Sebe ari nawo wabasenye wakongera kugaruka basa naho ntabwo bafite. Nshimiyimana Faustin uri mu kigero cy'imyaka 35 ni umuturage wo muri aka gace, atuye muri metero 50 uvuye ku mugezi wa Sebe. Nubwo inzu ye iriho akamenyetso kuko atazakomeza kuyituramo, imirimo yo kubaka twasanze arimo irarimbanije. Aho hafi y'inzu ye hagerekeranyije amatafari abumbishije igitaka. Twamubajije impamvu yirengagije icyapa kiri ku nzu ye.
Bisi byabaye mbisura, urabona ko byabaye natwe bidutumana twacyoze uko byatubaho. Yema mu ngingo maze gakizeye ko umugabo niwe wishakamo igisubizo. Hagwa kibitegereza umuntu ngo mutegereze ngo mbere azagukorera ibi n'ibi, kandi wowe ubwawe ufite icyo wakishakamo igisubizo ukaba wagikora ugatuza umuryango wawe.
Uyu mugabo w'abana bane yongeraho ko ahatuye ari habo nta muhagije. Ibyo kuba yakwimirwa na leta nk'uko bitaganyijwe nta bikozwa.
Kwanza hariya nta nubwo umuryango mfite gwakwira mukuru n'inzu ifite shambure ebyiri na saro. Abantu batandatu ndabo twabamo, kandi urabona ko ni inzu yigwiye uruture n'ahantu bameze nk'umuriho meza abanyeshuri. abantu subo wajyana abana akavanga ufite ubwe bwisanzuye
amasambu n'imyaka by'abaturage nabyo biri mu bituma batarota bimuka nyirasaba imana Norine nawe tumusanze abagara mu murima we
nge ku cyifuzo cyanjye ntabwo twakwimuka ufite pariseri yawe uhinga imboga wezi igitoki ukabana n'incuti neza nta kibazo uko byabiri kose ntabwo wanyurwa naho baguhaye kuko burya yuri wa umenye ukuntu wagenze
Huko biteganyijwe na Leta y'u Rwanda bamwe mu bahuye n'ibiza bazatuzwa mu midugudu y'icyitegererezo iri kubakwa mu duce dutandukanye mu karere ka Rubavu aho bazaba bafite amazi meza inzu zo kubamo isoko ryo gukoreramo n'ibindi bikwiriye mudugudu ibi byose ntibishituranye na Salimana
kuko byabiri kose ntabwo wanyurwa naho baguhaye kuko burya yuri wa umenye ukuntu wagenze ntabwo twanyurwa cyane nkuko twakwigumira amasambu yacu
Ibituma abaturage badashaka kwimuka muri aka gace birimo n'iby'umusaza bakareke ugise uri mu kigero cy'imyaka 38 yabwijwe rya Amerika
numva hangaha ndahava rwose hano gutya enda n'udusambu umuntu abafite ingo hiryi afite kunde yaducunga
uyitashatse ku myirondoro ye ijya hanze nawe inyikirizo n'imwe
biragoye nyine kubyakira byaje umuntu arabyakira ariko ntago bineshesha umutima wanjye
gusa abaturage bafite uko babyumva
heka ko no na hariya nyabugogo hajya hatera ibiza na abantu bose akabona bigaterurana n'amamodoka ntabwo bahita babajyana gutyo ngo babakure mu byabo natwe rero turumva leta yafasha abantu basenyewe bakubaka inzu zikomeye zidafite ikibazo
hashize hafi amezi abiri ibiza byibasiye uturere dutandukanye turimo Rubavu gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwimura bamwe mu baturage batuye muri metero 50 ku mpande zombi z'uyu mugezi wa Sebeya bamwe mu baturage bakomeje kutumva impamvu yo kwimura aha batuye bagasaba ko bahabwa ingurane ikwiye Dr. Hussein Bizimana ni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amazi Rwanda Water Resources Board aratanga igisobanuro ku mpamvu abaturage baturiye umugezi bagomba kwimuka
izo ni muri recommendation dutanga ariko nanone umuturage ntature hahana amazi azamwinjirana arifite metero 8 agendera kuri metero z'ubuhagari agendera kuri metero 5 ku isegonda kuko wa mugano nkuko mwayibonye hariya yararyamye nyinshi rwa rutoki ruzaba ruhari narwo ruzagabanya ariko n'inzu y'irimo izagira ntazagira veriya ibiti byabasha kurwana n'amazi ariko mu cyaro harimo abaturage
kugeza ubijwi rya Amerika ntirirabasha kumenya ikizagenderwaho hatangwa ingurane kuri ba nyirimazu icyakora kugeza ubu hari abasenyewe n'ibiza batangiye gufashwa kubaka aba nibo leta ivuga ko bategereye Sebeya Leta y'u Rwanda mu ntangiriro z'uku kwa gatandatu yavuze ko amafaranga asaga miliyoni 700 ari yamaze gutangwa nk'imfashanyo ku baturage bashigishwe n'ibiza mu karere ka Rubavu nyuma yo gusezererwa mu nkambi abaturage bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha ibihumbi 500 y'u Rwanda ibiryo ibikoresho byo mu nzu ibindi aya mafaranga azakodesha amezi atatu Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika Irubavu
Shuti turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyo mbere nkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga mbazo usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyane n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirana abasha gukemo
kuri kiri kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane nibice bitatu FM
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christina fatanyije na mugenzi wanjye
Karemera Patrick.
Ikaze cyane Patrick, amakuru y'iminsi.
Amakuru yanjye ni meza. Nishimiye kuba nawe mu kiganiro cy'uyu munsi.
Nanye ndabyishimiye cyane. Dore ko nimwe mu nkuru turi bwumve wari uhibereye uraza kudusangiza uko wabibonye.
Yego rwose nari nibereye kuko nasanze akiri n'abantu bagifite imyumvire y'uko hari imyuga imwe n'imwe yari abagabo gusa.
mu busanzwe usanga hari imyumvire umuryango mugari wishyiriraho bikaba byatuma hari nk'ababifata nk'ihame aho usanga umuntu yakora ikintu undi akabyita ikosa cyangwa kirazira
ibusobanuye nibyo usanga mu ndimi z'amahanga bita stereotype and prejudice
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook Instagram Twitter na YouTube wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi Patrick yari ahari ubwo imwe mu nkuru turi bwumve yakorwaga. Murumva ko aduhishiye byinshi. None se Patrick uyu munsi turaganira kuki?
Aha, uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire y'abamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa wakora umwuga wo gutwara moto.
Iyo myumvire hari se yo kumva ko umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo gusa.
Iyo myumvire hari cyane rwose. Kuko burya ngo gutwara moto bisaba imbaraga. Aho usanga ari nabivugira ko iyo babonye umugore cyangwa umukobwa utwaye moto bibatangaza
koko se
cyane rwose reka twumve inkuru twateguriwe na mugenzi wacu David Itimana twumve icyo bamwe batekereza kuri iyi myumvire
iyo tembere ibice byinshi byo mu Rwanda cyane cyane ice zo mu mujyi ubona abantu benshi banyuranamo bateze ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka amagare ndetse na za moto ariko ni gake cyane uzabona umuntu ukora uyu mwuga wo gutwara moto w'igitsina gore
baturage twaganiriye mu karere ka Gisagara batubwiye imyumvire bafite ku kuba umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto abantu benshi babona warahari bigitsina gabo
ndabona mu myaka yashize nta moto nyine zirazo muriro nyine badatera umugeri abagore nyine bakunda kubitira nyine ngo zibahagura amata ya kumanya nyine barushye nyine amaguru nyine ariko kubera bagenda babijya muhaye none numvise nyine kuba ati yari afite permis itwara moto ka gutwara moto nyine kubera nyine ngo atera iki nyine gatamata ko yahagutse
Boni kibitera ari imyumvire n'umuco kuko iyo urebye mu bihugu by'amahanga usanga abagore aribo batwara kubera ko baba bafite bagenda bigengesereye gake gake nyine baba bafite impungenge z'icyaba nyine baba bitonze muri make umuco wo rero abantu bimva ko umuco wa kera abakobwa ari bandi baba mu rugo kandi bagomba kwita kubana kwita ku rugo nta bintu byo kujya hanze ubiyumvisha ko abagabo ari bo bashoboye imirimo nk'iyo ngiyo ikomeye ikorwa amanywa yose cyangwa nijoro ryose baracyafite imyumvire ko nta mugore wajya kwirirwa atwaye ngo iyo ngibyo ni iby'abagabo ariko ntago ari byo
byaye ni umugabo w'amatari abumva ko ari imirimo y'abagabo nta kazi gakorwa amasaha arenze ayo mu mwari ko ari mu rugo umugore usanga mu mujyi w'amatari bari gukora kugeza saa tatu saa yine saa tanu biragoye kuba umuntu w'umubyeyi akabikora ari mu muhanda amasaha afite izindi nshingano mu rugo no gukora nk'umugore ikiyongero kandi umuco nyarwanda urabizi nubwo twatangiye urugendo rwo gukora imirimo yose dushyiramo gender ariko kenshi na kenshi usanga umubare munini wari w'abagabo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye kubyiga kwiga icyo kinyabiziga kwiga kubona lisansi yo kugitwara kenshi usanga urubyiruko rw'abahungu rwiganjemo kuko ni bo bitabira cyane kuruta abagore nabo bari mu yindi myuga itandukanye
ibyo aba baturage bavuga bihabanye n'ibyo Umutesi Tarisisi ukora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto yivugira ati abantu bagomba guhindura imyumvire nta murimo wagenewe umugore cyangwa umurimo wagenewe umugabo tumusanze Kibeho mu karere ka Nyaruguru aho amaze imyaka igera kuri 7 akorera uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto aha aradusangiza ubuhamya bwe n'icyamuteye gutinyuka agakora uyu mwuga
Kera nkiri muto yanjye nakundaga ibintu byo gutwara ku buryo n'igare ndarizi nabayeho n'umunyonzi wo gatoya rero nkunda ibintu by'ibinyabiziga cyane kubyo bindimo ubyo nashatse kategori A ndayibona na B narayibonye kubera ko bindimo ndabikunda.
Uyu mudamu w'abana batatu yatangiye gutwara moto yarashatse umugabo nubwo mama w'umubyara atarabyishimiye umutware we yaramushyigikiye abyakira neza. Zimwe mu mbogamizi akunda guhura nazo harimo nko gutwara umugenzi bageraho bavuganye akamwishyura amafaranga makeya amusuzuguye ngo kuko ari umugore. Aha arakomeza atubwira icyo uyu mwuga umaze kumugezaho ndetse n'izindi mbogamizi ahura nazo mu kazi ka buri munsi.
Ubu namaze gusanira mama naba nta hantu namwubakiye kandi heza. Iyi moto nayo ni yanjye ntago ikiri mu madeni nanatunze umuryango kayo neza. Aya ntago bikunze kubaho yenda ahubwo yampa make ariko ku yanyuma burundu byo ntago bishoboka. Aho ngaho nyine ntago njye nkunda guserera n'umuntu iyo ahise anyumvisha ngahangaha tugira yenda igihumbi kayo nayo namubwiye cya gatanu ntago nkunda imiserero mpita mwihorera nkajya gushakira ahandi. Aba ni nko kuba waba ugeze nko ku musozi runaka imvura ikahakunyagirira. Izo ni imbogamizi zo ku muntu utinya imvura imbeho. Imbogamizi zo ntabwo ari nyinshi ariko iyo ukunda ikintu uratwakira tukaba utuntu tworoshye cyane. Nigeze gutwara umuntu umujyanye ku rukiko hari akarere ka Gisagara arambwira ngo mukuye Huye arambwira ngo nimutegereze nze kumusubizayo. Ndagenda ndahaparika twageze saa tatu nahavuye saa kumi z'umugoroba noneho kikurikiyeho ndamubura ntiyanyishyura ya mbere no kumusubizaho ndamubura ngo musubizeyo. Ndahomba agahinda karanyica nibaza ibintu ndimo biranyubera. N'uwo muntu mu buzima wambabaje ku buryo ntago na n'iyi saha mwiyumvisha uwo muntu yarambabaje kuko sinzabyibagirwa.
Tarisisiya mu byo akora byose nta kintu na kimwe kijya kimuca intege. Abagifite impungenge ku mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ari uw'abagabo atari uw'abadamu arabamara impungenge.
Ikintu nabashishikariza ni ukwitinyuka bakikuramo ubwoba kubera ko ikintu cyinshi iyo tuganiriye nabo banyereka ko ari ibintu bibateye ubwoba bataca mu modoka bataterera imisozi batagira gute ariko njye nabamara impungenge yuko aka kazi k'umumotari ni akazi keza cyane barasabwa kugakunda.
Amakuru dukesha igihe dot.com ni uko tariki ya 15 Ugushyingo umwaka ushize w'ibihumbi 2022 ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagaragaje ko hari icyuho mu buringanire mu bijyanye n'umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto kuko mu barenga 2020 bakorera mu mujyi wa Kigali harimo abagore 12 gusa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine mu muhango wo gushyikiriza abagore 24 moto zikoresha amashanyarazi zatanzwe na Ampesa and Rwanda yagize ati ubumotari ni akazi katari kageramo abari benshi. Nk'uko byavuzwe muri iki gihugu dufite umubare w'abakora ubumotari barenze 45,000. Dufite abarenga 20,000 bakorera mu mujyi wa Kigali. Muri abo bose igitsina gore tubasha kubonamo ni 12 gusa. Namwe mushyire ku ijanisha mwumve uko bangana. Yongeyeho ko kuba hari abandi bamotari 24 b'abagore biyongereyeho muri uyu mwuga bigaragaza ko hari intambwe iri guterwa kugira ngo muri uyu mwuga hagaragaremo uburinganire. Akomeza gushishikariza abakobwa gutinyuka bakajyamo kuko ntacyo abagabo bashobora bakibananire. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere Anthony Kuramba we yavuze ko ibyo iki kigo cya Ampesa and Rwanda cyakoze ari intambwe ishimishije. Ati iyi ni intambwe ishimishije nziza cyane muri gahunda y'igihugu yiyemeje yo kurengera ibidukikije. Yongeye ko kandi igishimishije ari uko basanze Ampesa and Rwanda ishyira imbere gushishikariza igitsina gore kujya mu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Aboneraho gusaba n'izindi nzego gushishikariza abakobwa gukora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto aho kugira ngo ukorwe n'abagabo gusa. Impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Ferwakotamu yatangaje ko mu Rwanda hari abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri za moto barenga 45,000. Umujyi wa Kigali ni ufite abamotari benshi b'abagore bagera kuri 36. Bamwe mu bo twaganiriye bagaragaza ko babura ubushobozi bwo kubona moto batwara bakabyihorera kandi bafite ibyangombwa. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, njye ndi David Hitimana, iki ni ikiganiro ejo.
Bakunzi bacu rero ngira ngo mwumvise ko Mutesi Tarisisiana umubyeyi w'abana batatu yarenze imyumvire yo kumva ko umwuga wo gutwara moto ari uw'abagabo gusa ahubwo akitinyuka akajya mu mwuga wo gutwara moto. Aho ubu amaze imyaka 7 uwo mwuga ukaba umaze kumugeza kuri byinshi katumushimire cyane. tunashimire na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gisagara bo bumva ko igituma abantu bagiriye imyumvire ari uko kubera ko hari abantu bagifite imyumvire ko abagore bakwiye kuguma mu rugo bakita ku rugo. Dushimire na mugenzi wacu David Itimana wadukusanyirije iyi nkuru. Patri, wowe se wabyumvise?
Ginashimijwe cyane nura mubyeyi warenze imyumvire bamwe bumva ko mu rugo gutwara moto wahari wabagaho gusa akaba kandi anamaze imyaka 7 atwara moto.
Ahubwo se umvishe ko nashishikariza abakobwa ndetse n'abagore kwitinyuka bakajya mu mwuga wo gutwara moto. Ese Patri, wowe niyo myumvire yo kumva ko abagore cyangwa abakobwa badakwiye kujya mu mwuga wo gutwara moto ikwiye?
Njye muri imyumvire ateriyo rwose, kuko njye nigeze kujya ahantu biba ngombwa ko ntwarwa n'umugore yarumwaye neza pe angeza aho nari ngiye amahoro.
Yewe ndumva ari byiza, buriya nanjye sinatinya kumutega rwose. Dukomeje n'ikiganiro, reka nibutse n'abadukurikiye ko badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo. Aho twabajije tuti, ese mubona biterwa n'iki kuba abantu bamwe na bamwe bafite imyumvire y'uko nta mukobwa cyangwa umugore wagakoze umwuga wo gutwara moto?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Iyumvira igice cya 28 cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Rebecca abwira Lise ko atwite ari kamwizeza ko amashuri yatazazamo kidobya kuko yayimuteye bazabana, kwa Karisiti nabo biyemeje kuremera Donata bamushyira ibyo kurya. Baba barabigezeho sera ku rwanga bafitiye rutoroshye, nimukurikire umukino.
Mugize kuki se Valentine?
Ubu nicyo gitumye tuza kureba prof. Ruga, kuri ibyo bintu muri envelope mwereke.
Mfasha gutse byacitse pe.
Ngagufashe.
Aha. Ndabona mwagakoze da. Igiza ibyo bitabo byanje urambike ku meza.
Akira nive. Urebye twabonye rata ariko harabura amakaramu n'imyenda y'ishuri.
Kandi byose ntabwo yigeze atanga amafaranga ngo bigurwe pe.
None si mwabikuye. Rani sinde ngo mwagi kwa kibikoresha abana babandi.
Yego sinago
twa. Eh? Itazofata nk'ubujura bw'imbaraga.
Oya humura mwari.
Okay.
Nyine nama duheruka gukora hajemo abashyashya. Noneho tubabwira icyifuzo gikurikiyo.
Ngo rwose nibyo.
Poste byari ikibazo gutanga contribution y'amafaranga pe. Ako buri mwana agenda avuga icyo azabona. Niko gukuramo ibibona rero.
Oh, nuko shaka. Mbona se washasha ni benshi?
Oya si benshi da. Ntibarenze bane niba ntibeshye.
Okay, ntacu. Nama kama mwana uniforme nzabitagamo inkuru.
Urakoze cyane
mwari. Imana ijye iguha umugisha gusa nta kindi. Ese ubundi twazagutoye nka perezida wa club yacu?
Oya, oya, oya. Niyo abanyeshuri kandi njyewe ntabwo ndiwe. Kandi cya ngombwa. Nuko intego yacu bigeraho.
Ubwo za manager wacu rero.
Ngaho mujye mu ishuri mujye gupanga umunsi muzo bimuhera mumbwiye.
Yego.
Nanjye reka ngomeze rero bakosore ya exam.
Nta kibazo.
Gusa icyo nkunze ni uko mu byo mukora byose mwibuka no kwiga.
Mukoze.
Kandi amanota yanyu arabigaragaza kabisa.
Uragira ibicari? Ntetse amazi y'ubugari mama, nanze gusubira ku ishuri ntariye.
Oh, ntiwumva? Wahashye mbese?
Ngo nahashye. None. Hafi hari?
Ivuye hese. Niba utayiguze, urumva yava hehe koko ari?
Ma, ibintu mbwira simbyumva. Ejo si bw'umushinga waduhaye amafaranga.
Ariko urirengagiza wa mukobwa we. Nahise nyishyura amadeni ahita ashira. Ubu dusigaye amara masa rwose.
Ariko rwose nawe urakabye mama. Amadeni, amadeni, amadeni. Tuzahora mu madeni koko kugeza ryari? Ngibyo byose rwose maze kubirambirwa.
Urabirambirwa se ngo bigende gute? Ntiwanze Gilbert yaratugobokaga?
Ibi byose ni ukubera wowe.
Gute?
Narakwizeye none niba unkoreye. Ubu se nakwiga ntariye nkazatsinda koko?
Rivemo ushaka umugabo.
Ibaze ni ukuri. Ndabona byo ngiye kurivamo nkashaka kazi pe. Nubwo nari ngiye kurirangiza. Ariko nsaba niga rwose. Gusa mama urampemukiye.
Mwana wanjye kwiga ntibirangira abanze ushaka ubuzima.
Gusa bibaye ubwa mbere nubwo nyuma amafaranga njya kunyuraho. Ikizere nari nkufitiye kirangiriye aha. Niba ntaragukuye mu isomo narasibye.
Cyakora mfite amatsiko y'ikintu kizambwiye ushaka kumbwira rebe.
Ni cyiza vraiment jive. Je sais que tu vas apprécier.
Oh wow. Ngaho mbwira basi. Cyangwa twiryamira uzambwira ejo.
Oya. Ngaho kora hano kunda yanjye.
Hage ntanziza nkunda. Hari iki? Munda zero se ko nta uhakurusha.
Kora hano naririmba ariko. Nyine ririmbira ka bebe kacu.
Toka. Ndakurira intoki.
Waiki se jiri.
Kachi.
Waiki. Mbuza ka bebe kacu. Nyina gahinja kanje nawe karimona.
Niba wazanwe no kunkinisha gutyo haguruka utaherebe.
Ngo?
Ubundi je Gilbert hari mikino ntajya nkina. Mbwira nimbe ibyo numva bihura nibyo ushaka kuvuga. Rebe.
Karame.
Uratwite.
Yego ndatwite. None ikibazo ni kiye kuhindutse igisare. Ugiye kwitwa papa bigutwaye iki? Ahubwo duhite dupanga na mariage.
Areko rwose rege tangaza mukobwa. Ubwo rero wagiye uraragozwa ahantu bonye hose bagutwike nda none uneteta ngoje kwingerekaho
ngo ngwiki jiribe
ndavuze ngo soho kano taherebe
jiribe nago amuri indani yawe
arawe
nahandi naraye atari hano jiribe ufite amafaranga ngomba kurunga tukazafatanya kurera umwana
niyo yaba ari yanjye di twembi turi mu nzu nta bushobozi dufite ntago twashaka no ngo bivemo kereka byiburi y'ubufite akazi tukajya dufatanya ibintu ni bibiri urasohoka hano utahe cyangwa ngo utemo ngo ukingirane njye kwirara mu nzu yanjye mu nkambi
yo Rebecca Gilbert aramwihakanye arerekeza hese mana yanjye hagati aho intego ya Club de Danse yo gufasha no kubaka ubumwe mu banyacyanzige abanyamutenderi n'abanyarwaka yuzira komeje aho aba banyamuryango bashya bungutse bari mu mugambi umwe naho ubutaha Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiriye ku myumvire ya bamwe bumva ko nta mugore cyangwa umukobwa agakoze umwuga wo gutwara moto.
Ikindi kandi twumvise umwe mu bagore ufite abana batatu witinyutse agakora umwuga wo gutwara moto aho amaze imyaka 7 akora uyu mwuga wo gutwara abantu kuri moto ukaba kandi waramugejeje kuri byinshi. Sibyo gusa kandi twanumvise umwe mu baturage mu karere ka Gisagara batubwiye ko imyumvire y'uko umugore cyangwa umukobwa atagakoze umwuga wo gutwara moto idakwiye.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Nshimire mwe mwese twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'ikiganiro. Nge twabanye kuri mikroni uyisabye Christina ndetse na mugenzi wanjye
Patrick Alemera n'Iziru Crispin wari kubanga bw'ibyuma. Mugina Dino w'amahoro yarahagarika ikiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Naho ubutaha.
Uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirano yo mu miryango amakimbirano aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirano aterwa no kubaha ibyo abantu batenya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirano abasha gukemura
kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
La benevolencia rola. Shuti muduteza matukui masagonda make turabatugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe Aloyzi Bigirimana niwe washize hamwe amajwi y'ibi biganiro maze kumva kuri mikro.